Danica Uganda. There is a big sea, a carico. Obusente bwange mbwagala nnyo, naye ate baby nawe nkweguya nnyo, nambe munkwagala nnyo, kyovaolaba nze nkufako, okunywa mu baby si musango, nkyawa nkukyawa ebyo ebiriko, tunywe mungo kyandi ku bwongo, manye ntya ng'olinva ku bwongo, sometime nange binyumira, abaliwo nze nnyumba waku kapera, deiza kubye gumunyumira, weita mpava mu kuloba. Nze nkutide, omukono siri nana yongu mide. Ebe mukono nze siri fan.
Aya kwa you make me crazy.
Wala inzo ndi muli, kuhulira muli. Wala inzo ndi muli, my baby kuhulira muli.
Baby oh we can be
Mansa.
Baby oh we can be
Bera muku Mansa. Obusente bwange mbwagala nnyo, naye ate baby nawe nkweguya nnyo, nambe munkwagala nnyo, kyovaolaba nze nkufako, okunywa mu baby si musango, nkyawa nkukyawa ebyo ebiriko, tunywe mungo kyandi ku bwongo, manye ntya ng'olinva ku bwongo, sometime nange binyumira, abaliwo nze nnyumba waku kapera, deiza kubye gumunyumira, weita mpava mu kuloba.